GetAtunes.com.
This is a black child.
Say, Zena.
Oh, Nani.
Oh, yeah. Oh, yeah. Pakomo Vano, Vuto Ndiwe. Siti kugwirizana, Vuto Ndiwe.
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 Iwe, inde ndi big man. Head of the family, nile yo usachi de makani.
Head of the family, wachani sundi samaliva. Sundi pata zonse zomwe ine ndi mafuna.
Chomo mazwa iwe pano, kukula ntima. Masala bangono, ulongeza usinga.
Nita kumapita, ena aniona. Ena anitenga, ena anitola.
Pakomo Vano, Vuto Ndiwe. Siti kugwirizana, Vuto Ndiwe.
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 Vuto Ndiwe.
Vuto Ndiwe.
Vuto Ndiwe.
Vuto Ndiwe.
Dima kukunda kuma usanitole. Inesi mwana ko. Nitakupanga zote uve kuwawa. Nitakukala falao.
Ambe kuwawa ndani. Nitatini ambe hata luze ndani. Usanilo welele. Please. Iwe sizingate wino.
Undi samale. Sekabakama. Kala chete. Ndena mawanga.
Ndikale chete. Wati ndikale chete. Mesa wandi amba weka.
Ndiku uze mousa bisa. Pakomo Vano, Vuto Ndiwe.
Ndiku uze mousa bisa. Pakomo Vano, Vuto Ndiwe.
Pakomo Vano, Vuto Ndiwe. Siti kugwirizana, 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 Vuto Ndiwe.
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 Ai, ai, ai. Vuto Ndiwe.
Vuto Ndiwe.
GetAtunes.com.